Action, the top player producer. Kiboko, Rwanda Chai, Mlole. Nakupenda sana, sana, sana. Nakupenda sana, sana, sana. That's why I love you. You are so beautiful. You are so beautiful. That's why I need you. I love the way you do. I love the way you walk. That's why I need you. I love the way you walk. I love the way you talk. That's why I love you. You are my bro. This is my keto. That's why I'm in your mother too. You are my bro. This is my keto. That's why I'm in your mother too. Hi.
Nakupenda sana, sana, sana. Nakupenda sana, sana, sana. Uwa, 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 uwa. Sana, sana. Uwa, 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 uwa. Sana, sana. Nakutoka mama, ah, 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 ah. Nakutoka mama, ah, 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 ah. Nakupenda zako, oh, oh. Nakupenda zako, oh. Tindi ukujanga, mama, mama. Tindi ukujanga, mama, mama. Penda sana, tindi, tindi. Nampenda sana, tindi, tindi. Tindi leo bye bye, nitarudi tena. Tindi leo bye bye, nitarudi tena. Nakupenda sana, sana, sana. Nakupenda sana, sana, sana. Uwa, 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 uwa. Sana, sana. Uwa, 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 uwa. Sana.
Yeah, 1, 2, 3, I love you my boo, I love you my do, I love the way you do, that's why I love you too. Baby, ukinipike mundu, nikabiro menchupa na juju. You are so sexy, mwah. Mapenzi nipe nikupe, mpaka tubembe, msupu. Nimekuwa milia kwako, mapenzi na yonipa, wacha nipie kwako. Holla back, haha, yeah.
Nakupenda sana, sana, sana. Nakupenda sana, sana, sana. Uwa, 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 uwa. Sana, sana. Uwa, 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 uwa. Sana, sana. Sana, sana.